Parliamenti ya Uganda olwalere damu okukubaganya ebirowoozo ku bbago eryetteeka erirungamya ebiyiiye omuli ennyimba emizannyo ebitonto mene Katemba erya Copyright and Neighbouring Amendment Bill 2025 oluvannyuma lw'okuyimiriza okukubaganya ebirowoozo ku bbago lino sabbiiti ewedde. Okuyimiriza okukubaganya ebirowoozo ku bbago lino kwajjawo olw'okusika omuguwa okwava ku nyingo eziriko kalumanywera mu bbago lino ezaayogerwako nti kasonsomolera ngeri ggwa lyettovu lisonsomolera ne gye litafumise. Ennongoosereza mu bbago lino eryasooka okuyisibwa ng'etteeka mu 2006 zaayanjulwa mu kisanja kino omubaka wa Mawokota South mu Palamenti Hilary Innocent Kiyaga muyite Dr. Hildaman Mazongoto, wabula gavumenti n'ezeddiza kwe kuzanjula mu Palamenti omwaka oguwedde ng'eyita mu minisita wa ssemateeka n'obwenkanya Norbert Mao kuzo yo efuuka Kamalabyonna ng'eggala essajja erikuba ennoga ate ne litta n'ensekere. Alipota ya kachiko kasetese za kalondole vya mateka akali kekenenya ebago lino bwe jekaya anjuliramu alipota yako eri Parliament sabiti ewedde wabaluka okaluma nywera kunyinge yomwenda mu bago lino yataddewo obukwakulizo ku mikutu egy'amawulire okuli radio TV wamu n'abantu kinnoomu abakozesa ebiyiiye naddala ebyennyimba n'ebirala ebiringa ebyo mu mpereza za programu eza TV ne radio n'ebivvulu nti okubaako omutemwa gw'ensimbi gwe bawa bannannyini biyiiye bino. Akakiiko kasemba nti mu bbago lino musibwemu ennyingo erambika endagaano ekolebwa wakati w'emikutu gy'amawulire abategesi b'ebivvulu abakozesa ennyimba n'ebiyiiye ebyabalala okufunamu ensimbi okubaako omutemwa gw'ensimbi gwe bawa bannannyini biyiiye ebyo nabo baganyulwe mu ntuuyo zaabwe. Wabula wakati mu kukubaganya ebirowoozo ku bbago lino ababaka ba Palamenti baakubagana empawa ku ngeri ennyingo eno gyenasibwamu mu nkola nga bagamba nti yandikomekkereza nga ettidde eddala ekisaawe eky'okuyiiya mu Uganda nti kubanga abayimbi wamu n'abayiiya abalala be bafunamu emikutu egy'amawulire omuli radio ne TV bwe zikuba ennyimba zaabwe oba ne zikubwa mu bifo ebisanyukirwamu. Abamu ku babaka baawagira ennyingo eyo nga bagamba nti bannannyini biyiiye bino kituufu basaanidde nabo baganyulwe mu ntuuyo zaabwe kyokka ababaka abalala baagamba nti abayimbi bennyini n'abayiiya abalala be bajja okukosebwa kubanga ebiyiiye byabwe tebijja kumanyibwa. Bano baabuulira Palamenti nti abayiiya bangi okuli abayimbi bayiiya ennyimba ne bazitwala ku mikutu egy'amawulire nga bo bennyini be bagisaba okuzisaasaanya olwo abantu basooke bazitegeere era nga kijja kuba kizibu ate okulagira emikutu gy'amawulire okubasasulayo ensimbi olw'okubayamba ate okumanyisa ennyimba zaabwe eri amatu g'abantu. Ababaka abamu baasaba Palamenti ennyingo eyo eggyibwe mu bbago lino kyokka abalala baagamba nti singa eggyibwamu etteeka ligenda kuba liweddemu ekinyusi nga temukyali ssupu kubanga eno ennyingo emu ku nkulu ennyo eziri mu bbago lino. Sipiika wa Palamenti Nalongo Annette Anita Mongo Magogo wano weasinzidde n'asaba wabeewo okulungamya okw'amaanyi ku nnyingo eno bw'ati ensonga z'okubaganya ebirowoozo ku bbago lino kwe kuzongerayo okutuuka ssabbiiti eno. Kinajjukirwa nti Palamenti yayisa etteeka lye limu erya Copyright and Neighbouring Registry mu mwaka 2006 nga lyawomebwamu omutwe eyali Sipiika wa Palamenti kaakano omugenzi Lokoli Jacob Oulanyah, wabula emyaka gyonna terisobose kuteekebwa mu nkola olw'ebintu ebizze bikyukakyuka mu nsi omuli ne tekinologiya, kale ng'abakulu bagamba nti likaddiye kati kankada nga terikyasobola kulungamya kisaawe eky'ebiyiiye omuli ennyimba Katemba emizannyo n'ebitontome. Ebyo nga bikyali awo nnyini ntebe w'ekitongole ekikwasaganya abayiiya b'ennyimba n'ebitone ekya Uganda Performing Rights Society UPRS Martin Nkoyoyo asinze okumanyibwa ennyo nga yoyo mu kuyimba asabye bannannyini mikutu nti obutatya nti baakugereka ssente okusinziira ku nkozesa y'ennyimba.
Nze kye nsaba ababaka ba Paliyamenti kati kyemanyi tteeka balitadde ku fulo era tuli
buli rediyo tesobola kusasula kyenkanyi wabula radio oba TV esasula okusinziira emitendera giringa esatu obeena ogusooka nti ekozesa ku budde bwayo bwemala obwa broadcast airtime budde ki bwemala ng'ekozesa music ekyo kimu nti akozesa akatono era asasula akasente kaki katono akozesa ennyo ku budde bwe nga bwa music asasule licensing nga nneneko ekyokubiri ne tubawo n'omutendera nti eno radio ya mu kibuga oba ya mu kyalo
ate ye omukwanaganya owabannabitone Tone Stempijja asabye abannabitone abali mu nsonga eno babeere benkanya eri abantu ab'omukyalo abali mu bubaala bwabwe nti etteeka lireme kugasa bayimbi bokka n'abantu abalala balifunemu.
Nze kye nsaba ababaka ba paliyamenti kati kyemanyi etteeka balitadde ku fulo era tuli bakakafu bulungi nti abayimbi bonna oba eggwanga yonna lirindiridde ekintu kino. Tusaba omuntu alina akabaala ke mu kyalo eri atunda malwa n'ateekawo ekizindaalo ne bakuba amalwa golomolo ya 13 babeeko bwe bamulowooza ku kasente kalina okusasula kave mu luzungu abe ng'akamanyi nti nze omwaka yasasula enkumi zange oba 5 oba 4 oba 1000 oba 2000.